my baby. You're special for me. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Macho yake tumirojo, amepanda juu toru, kachoka bajaj kwenda kwa miguu. Nitampeleka shoru, frati tumbo nyuma kichuu. Atani huwa huyu, sa kwa nini asipende makuu. Kwanza hatozi ushuru, kama pesa sabuni ya roho, basi yeye ndo roho yangu. Wenyama mbichi mikipenda roho, oh, nichune mimi mwandani wangu. Nakukunda, nakukunda chane, kwako breki nimetulia, ah. Nichune mpaka uhakikishe nimefulia, ah. Anything for you, iwe kwa panga mitutu. I do, I do everything for you. I can do, I do, I do everything for you. Siana vigezo vya kuhongwa, kwa nini asiongwe? Siana vigezo vya kudumiwa, kwa nini asiongwe? Nawe si una vigezo vya kuchambwa, kwa nini usichambwe? Nawe si una vigezo vya kupigwa, kwa nini usipigwe? Utamu wangu lo papa, papa, some maji papa. Kinyuri, nyuri, nyuri ka, kipa langu lina daka, daka. Na mino striker, striker. Muda mwengine ni kocha. Nipo site na mjengi ya shemeji, yote kumfuraisha my baby. Asichita, anibebe kabeji, anipe chuku chukula kienyeji. Najidai, nikiwa na ye, napata fura. Nipo radhi, hata shipe yeye, nishinde na nja. Miwarai kumuanga yeye, sikati tama. Kumteka, lata nizikwe mie, la sivyo bala. Anything for you, iwe kwa panga mitutu. I do, I do everything for you. Anything for you, chochote I can do. Everything for you. Siana vigezo vya kuhongwa, kwa nini asiongwe? Siana vigezo vya kuhongwa.